Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imbona imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya kane z'ukwezi kwa munani mu 2018. Nk'uko nari nabibemereye, uyu munsi ndabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twagize kuwa gatandatu ushize. Ikiganiro cyavugaga ku magambo yavugiwe i Kabgayi na Dogiteri Jean Damascene Bizimana, umunyamabanga mukuru w'akanama k'u Rwanda gashinzwe kurwanya Jenoside CNRJ, ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Mu muhango wabereye aho i Kabgayi wo kwibuka ku nshuro 24 Jenoside ibaye mu Rwanda, Dogiteri Jean Damascene Bizimana yatunze agatoki inyandiko impirimbanyi z'Abahutu zise Manifeste y'Abahutu, ko ariyo nkomoko ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bizimana yavuze yuko tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu mu 1957, umunsi iyo manifeste yasohokeye, igomba gufatwa yuko ariyo tangiriro rya Jenoside yakozwe mu Rwanda muri 1994. Kuba Bizimana yarabivugiye i Kabgayi kandi nabyo nyine bifite impamvu mu mateka y'u Rwanda, kubera yuko aho i Kabgayi niho Geregwari Kayibanda wari ku isonga mu byo yemeraga yuko ari uguharanira uburenganzira bw'Abahutu yakoreraga. Ndetse ni muri ako gace impirimbanyi nyinshi z'Abahutu zakomokaga. Aho i Kabgayi kandi niho hari icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika abari bahanganye n'impirimbanyi z'Abahutu baregaga yuko ishyigikiye Abahutu. Dogiteri Bizimana akimara kuvuga iryo jambo, hari abatwandikiye bavuga yuko ibyo yavuze bitandukanye n'ukuri. Bavuze yuko manifeste y'Abahutu yari igamije kurwanya akarengane k'Abahutu. Kubera uko kutumva kimwe amateka yabaye mu Rwanda, twahisemo gutegura iki kiganiro mpaka. Ubutumire bwa mbere bwahawe CNRJ ariko ntibadusubije. Abitabiriye ubutumire bwacu ni Boniface Benzinge wari umusushefu wo mu Kabagari, aho ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, hari mu myaka ya za 56 kugeza muri 59. Turi kumwe kandi na Faustin Twagiramungu, inararibonye muri politike y'u Rwanda, akaba ari mu bashinze ishyaka MDR. Leta y'u Rwanda imaze kwemera amashyaka menshi mu 1991, ndetse akaba yarabaye na minisitiri w'intebe wa leta ya mbere yiswe Leta y'Ubumwe bw'Igihugu yashinzwe nyuma ya Jenoside muri 1994. Turi kumwe kandi na Jean-Marie Vianney Ndagijimana, wakoze akazi kanyuranye muri Leta y'u Rwanda mbere ndetse na nyuma ya Jenoside, ubu akaba amaze kwandika ibitabo bibiri ku Rwanda, akaba kandi akuriye umuryango Ibuka Bose uharanira kwibuka abantu bose bazize Jenoside yo mu Rwanda. Undi muri bwumve muri kino kiganiro ni Antoine Mugesera, wabaye umusenateri akaba no mu nama nkuru y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, ubu akaba yaragiye mu kiruhuko cyo mu zabukuru igihe cy'iyo manifeste y'Abahutu yigaga mu mashuri yisumbuye, yanabaye mu matsinda yakoraga ubushakashatsi kuri Jenoside yabaye mu Rwanda. Kuko rero yari afite izindi nshingano igihe twakoraga icyo kiganiro, byabaye ngombwa yuko nkorana nawe ikiganiro mbere yuko tujya muri studio gukora icyo kiganiro. Iki kiganiro cya kabiri mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaye.
Gauza miryango ye, ni BBC. Hey ni BBC. Gauza miryango ye burya, ni BBC nibyo.
Mbere yo gukomeza iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro, reka mbanze mbibutse muri make ibyavuzwe na Dr. Jean Damascene Bizimana i Kabgayi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka.
Dusanga intangiriro yo kwica Abatutsi no kubanga itangira mu 57. Ku itariki 24 z'ukwa gatatu hasohoka inyandiko benshi muzi cyangwa mwumva yiswe Manifeste y'Abahutu. Tugomba kuyifata nk'intangiriro y'ibi byago, ibi bibazo dufite, kuko ni ubwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abantu bitwa ko bize babahanga banditse ko ikibazo cy'u Rwanda ari ikibazo cyaterwaga n'Abatutsi, kandi ko gukemura icyo kibazo byagombaga gukorwa Abatutsi bigijweyo ndetse bakanicwa. Nubwo ari abo bantu 9 bayisinye, uko abashakashatsi babigaragaza, abantu basesengura amateka kuyikurikirana, dusanga atari bo bayanditse. Iyi nyandiko yanditswe n'abantu batatu b'abazungu, yanditswe na Chanoine Eugène Renaud yari umwe mu bayoboraga na Corinne wayoboraga ishuri rya Kristo Umwami ry'i Nyanza ayifatanya na Musenyeri Arthur de Jemep wabaga hani Kabgayi ndetse na Musenyeri Perode inyandiko barayandika ariko bayiha aba bagabo icyenda barayisinya barayitirira umwe mu banayisinye muri Ndahabe Kariyopi icyo gihe yari umunyamabanga wihariye wa Musenyeri Perode bigaragara rero ko aya mateka nabitsindagiye mbivuga ko afite intangiriro kandi intangiriro tujye tuba tugomba kuyirebera aho iherereye iyi nyandiko yitabaho nkeka ko ibibazo byinshi u Rwanda rwagiye hura nabyo biba bitarabaye inyandiko ariko iyo manifesto y'Abahutu nubwo yanditswe n'abangaba amazina yabo ntagaragara hagaragara bayisinye birumvikana uwabaye ku isonga mu kuyikwiza no kuyamamaza ni Kayibanda ku batabizi ubundi ababyeyi bakomoka i Kongo hariya za Nyangezi ariko yavukiye inaha yavukiye itare mu Marangara ni mu karere ka Muhanga ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu 1924 muri 1956 yabaye umuyobozi wa kinyamateka ndetse muri icyo gihe hari umuyobozi wa kinyamateka ni nabwo yabonye umwanya wo gukwiza ibikubiye muri ya nyandiko nababwiye binumvikana ko gutandukanya ingengabitekerezo ya jenoside yakwiriye u Rwanda na Kabgayi ntibishoboka kuko niba yatangira itangijwe n'abana babwiye Kayibanda murumva ko mutinzeho ndanamugarukaho mu kanya yagize uruhare mu kuyikwiza akoresheje iyi myanya yagiye abona cyane cyane uyu mwanya w'ubunyamakuru yayoboraga kinyamateka yakomeje no kuba hani Kabgayi iyo mirimo akayifatanya no kuyobora ku rwego rw'igihugu umuryango wa Regio Maria Regio Maria rero abantu bazaga bavuye hirya no hino mu gihugu bakaza amahugurwa i Kabgayi Kayibanda yaboneragaho no kubigisha amatwara ya Parmehutu n'ibikubiye muri iyi nyandiko abantu bazaga i Kabgayi kwiga ibya Regio Maria by'aba Regio ariko bakanatwara impamba ya Parmehutu Kayibanda yibahaye ndetse noneho ku itariki 26 z'ukwa cyenda 1959 nibwo ishyaka rya Parmehutu ryashinzwe ku mugaragaro ubundi Parmehutu yakoraga nk'ishyirahamwe ishyirahamwe ryatangiye mu kwezi kwa gatandatu 1956 ryitwa Mouvement Social Muhutu umve Kayibanda akwiza amatwara ya Parmehutu yari itarabishyaka ariko irishyirahamwe mu by'ukuri Mouvement Social Muhutu naryo ryigishaga nk'iby'ishyaka rya Parmehutu ryaje gukora aho rimaze kwemererwa abakoloni rero mu kwezi kwa kabiri 1959 niho bemeye ko amashyaka ya politiki atangira bituma Kayibanda ryashyira hamwe rye arihindura ishyaka rya politiki rya Parmehutu mu kuritangiza rero ishyaka rya Parmehutu Kayibanda yavuze ijambo ririha umurongo rigomba kugenderaho muri iri jambo ni naho agaragaza ingengabitekerezo y'urwango yaje kubyara ingengabitekerezo ya jenoside kuko Kayibanda avuga ko iki ishyaka ashinze rigamije ari ugusubiza igihugu abahutu ko igihugu ari icy'abahutu niyo mpamvu ku bwanjye nemera no kuri benshi niko tugomba kubibona ibibazo by'u Rwanda bihera kwinyandiko ariko bikanakomera aho iri shyaka rya Parmehutu rishingiwe kuko ryaje ari ishyaka ricamo abanyarwanda kabiri ibice rivuga ko rikorera bamwe utari umuhutu ntirimureba nta nubwo yashoboraga kuryinjiramo dore uko Kayibanda yabivuze ashinga iryo shyaka ati ishyaka ryacu rirareba inyungu z'abahutu bakandamijwe bagasuzugurwa bagakinagazwa n'agatutsi wihaye igihugu tugomba kuba umuri rwa rubanda nyamwinshi tugomba gusubiza igihugu bene cyo igihugu ni icy'abahutu ngiyo intego ya Parmehutu kuvuga ko igihugu cyose ari icy'abahutu gusa aha rero nubwo kwica byari bitaratangira mu by'ukuri bari jenoside Jenoside ikiranga cya mbere ni umugambi wo gushyira abantu mu buzima bubi ugamije ko bapfa. Kubica biza bisoza uwo mugambi wo kubashyira mu buzima bubi. Iyo rero ingengabitekerezo yatangiye yo kwambura abantu bamwe igihugu cyabo bafite uburenganzira, umugambi wa jenoside ubuhari ubutangiye uba mu by'ukuri igisigaye ari ukuwusoza. Hano Kayibanda n'abaparimehutu be n'abapadiri bamufashije kwandika inyandiko bari batangiye iyi jenoside.
Mbere yo guha ijambo abatumire bacu twari kumwe mu kiganiro gishize, reka mbanze kandi mwumvishe ibyo navuganye na Antoine Mugesera.
Urumva ari ijambo yakoreye ubushakashatsi cyane, ibyo avuze n'ibyo kereka yenda nk'ibintu bibiri ntazi aho biturukaho yabivanye. Ibyerekeye abandi kiriya manifeste yavuzemo abantu nka batatu bigisemo na Perodin, hari abanditsi bavuga abo bantu b'abazungu bafashije. Umwe koko n'uriya wategekaga kweje ya Kristu
Rwa, uyu Shanoane Eugene.
Shanoane Eugene. Undi yitwa Andreakis. Andreakis ari umupadiri nawe. Undi yitwa Bejemepu. Abo bantu nibo nzije abo babiri, kuko banditse mu bitabo bibiri, bimwe n'iby'ubushakashatsi umuzungu yitwa Ian Rengen, nuba w'umunyamerika, na Jean Chrétien uriya yabanditseho abo babiri. Abanditsi ntaho nabonye banditse ko bafashije abo bapayimutu wandikaga manifesto. Yahita yitwa n'iryo zina ariko niko yitwe nyuma.
None ibi ngibi avuga yuko jenoside ubundi ari umugambi wo gushyira abantu mu buzima bubi, akaba ariyo mpamvu aheraho avuga ati uru rwandiko iyo bise manifesto y'abahutu niyo agaragaza ko ariyo ntangiriro ya jenoside y'aho ngaho mu Rwanda. Ibi nawe urabyemeza?
Hari indi yabibangirije yari yanditswe n'abantu bo mu nama nkuru y'igihugu, Conseil Supérieur niko bayitaga inama yayoborwaga n'umwami yitwaga Mise au Point. Icyo gihe abazungu bashushe n'abo bapayimutu bashushe n'ababihorera, ahubwo babwira abo bapayimutu kwandika indi nyandiko noneho ivuga ibibazo byari bindi ariho bimwe. Iyo nyandiko y'icyo yakoze ni ugushyira ahagaragara ibibazo bimwe na bimwe, ariko nabyo irabihina ibigize abahutu gusa, ntabwo byari byo. N'abahutu bari bafite ibibazo birumvikana, ariko iyo nyandiko yabigize iby'ubwoko bumwe, nibwo bwa mbere ho hagiye ku mugaragaro inyandiko ivuga ibyo bintu ngo ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi. Niyo ya nyandiko ya mbere ya kigufi, niyo rwose nta yindi.
None iyo ya mbere utubwiye y'inama ya Conseil Supérieur yari ikubiyemo ibiki muri make?
Ni abantu bari mu nama nkuru y'igihugu bari banenze imiyoborere y'Ababiligi ku mugaragaro, bavuga ko ntacyo yakoze ngo ibyo yakoze bashaka ko abanyarwanda bagira uruhare runini mu miyoborere y'igihugu. Nabo bari bafite bashaka ko hajyaho na za primatire. Abantu uzarwo yari yagiye Uganda abona ukuntu Uganda bikora, aje aravuga ati ibintu babishyira mu Rwanda babishyira mu Conseil Supérieur du Pays, barabyemeza bashaka ko Ababiligi bagira ikintu bakora gituma abanyarwanda nabo bagira uruhare runini mu miyoborere y'igihugu cyabo. Ubundi rero bari mu nzego zo hasi, nta nzego bigaragara bari barimo. Bavugaga rero ko abanyarwanda bahejwe, bagashaka ko abanyarwanda bazamuka mu miyoborere y'igihugu cyabo. Iyo nyandiko yarabaye n'iriya ya Parimehutu yitwa manifeste yaje isa n'igisubizo, ariko yavuze ngo ikibazo si abazungu n'abanyarwanda, yavuze ngo igihugu ni umuhutu n'umututsi. Abari bo bavuga ko hari ikibazo hagati y'abanyarwanda n'abazungu babaye u Rwanda.
Iyi rero uvuga ya Mise au Point yakozwe n'inama nkuru y'igihugu, yoyo yabaye uwuhe mwaka?
Ni muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatatu nayo.
Mu kwezi kwa gatatu kwa mirongo itanu?
Kwa gatatu niba atari kwa kabiri. Ni muri uwo mwaka mirongo itanu
na karindwi.
Hashize nk'ukwezi Parimuti nayo yandika inyandiko yayo.
Ibyo wemeranya rero na Bizimana Damascene ni uko abo bantu, nubwo we wavuze yuko harimo Andreakis kuko yarako wamwongeyeho, ariko abandi yavuze
na Dejemepo.
Dejemepo nawe yamuvuze, Arthur Dejemepo avuga na Shanoane Eugene, abo ngabo nabo yabavuze, we yongereyeho Perodin. Wowe aho mutandukaniraho ni Perodin?
Naho nzi Perodin. Icyo Perodin muziho muri icyo kuri iyo nyandiko ni uko kinyamateka yarakuriye nawe yanditse iyo nyandiko ya Parimuti yashyize muri kinyamateka cyane. Iyo myandikire ntabwo nzi ko Perodin ubwe yanditse. Naho namubonye, nicyo nshaka kuvuga. Ntabwo nigeze mbona ko yanditse no kwandika ariko ko abanditse barabakozi byo kwabise mu kinyama kuru cyane nabyo nibyo boya bakije kwa kije kwa imuti byo byazo na kibanga
niba numvisha ukuvuze rero iyi manifesto y'abahutu yaje ije kuvuguruza iyi mise au point yari yanditswe n'inama nkuru y'igihugu
yavuguruzaga yaza nk'iki yazamuye ikibazo uruhande yasaga nishaka gutega umutego abo bashaka kugwanya abazungu bashaka kugwigenge bashaka ko abanyarwanda bagiye uhari uri nibase none aba manifesto baravuga bati muravuga ngo mugiye uhari ariko twebwe ntiturimo bati turashaka natwe kugihugu kibi cyacu
none ibintu byari bikubiye muri iyi manifesto y'abahutu hari cyo waba wibukaho kugira ngo bitubwire
bavuga ko abatutsi yari bafite umwihariko bagitaga monopole mu bya politike mu by'ubukungu mu bya sosiyali no kuvuga imibanire y'abantu n'imibereho bavuga ko ari icyo kintu cyitwa ngo kwiharira ibyo bita monopole ngo ibyo bintu bigezeho nabo wagira imyanya banageze n'ahantu sindi ko byanditse sesiyo muri ariko mfite izindi nyandiko za parimuti zibivuga ko bashaka ko bagira imyanya 85% ngo kuko umubare w'abahutu wanganaga mu Rwanda ariko wavugaga icyo gihe ariko icyo bavuze cyane cyane ni ukuvuga ngo bashaka ko ubuyobozi bwihariwe n'abatutsi mu bya politike mu by'ubukungu mu by'imibanire bitwa sosiyali n'iby'amashuri ngo nibyo bashaka ko bisubirwamo baranabeshaga ahantu muri politike byo byari ukuyenda muri politike koko hari abahutu bake bari mu buyobozi bwa politike ni ukuvuga bari abashefu n'abasushe bari bake bari nka 12% y'abandi bose ariko mu bindi mu by'ubukungu abantu nyarwanda bose bari bafite amasambu bari bafite inka zabo bari bafite amakawa yabo bari bafite ibintu bisanzwe abanyarwanda ahantu hose abanyarwanda bari bafite ibintu byabo by'umuco twagize w'iminani mu Rwanda byatumaga umuryango wo mu Rwanda ugira ikintu cyawo abo bantu bose bari bafite amasambu yabo amakawa yabo ibintu byabo imyumbati yabo imyaka yabo n'inka zabo n'amatungo yabo izo byo ntabwo abatuza bari bafite byinshi hari n'umuzungu witwa Philippe Lorquin yanditse igitabo icyo gihe nabwo yerekana noneho ko abatutsi basanzwe n'abahutu ntaho bari batandukanye mu byerekeye by'ubukungu ibyerekeye ibyo by'imibanire na sosiyali ntaho bari batandukanye n'abahutu bamwe bari barize abandi ntibari barize abatutsi ntibari barize abandi bari barize bake bake n'abantu bake bari barize cyane abandi ntibari barize barareshyaga ubuhanga busanzwe n'abatutsi bari bakoze imihanda bari barakoze imboko bari barafunzwe bari bakoze ibintu byinshi abari bose bigaga bari bake cyane bari bavuga ko hamwe n'abana babo n'abavandimwe bageze ku 50,000 kwa cyo 400 bari bariho bose abatutsi bigaga bageze kuri 50,000
icyo gihe abatutsi bari bariho bageraga ku 400
niko bavugaga hari umunyamakuru witwa Manuel Ngezimana niwe watanze iyo mibare hari n'ahandi nayibonye hamwe
abahutu bakaba baranganaga gute
nka 1,000,000 bari bake abanyarwanda twari bangana kwari bake cyane
abatwa bobwo ngo banganaga bate
nabwo mbiza ariko bari bake babishaka icyo gihe ngo umwe kwijana
hanyuma rero ibi Bizimana yavuze ati nge niko mbyumva ndetse n'abantu benshi niko bari bakwiriye kubyumva ati iyi manifesto y'abahutu urwandiko rwabo abantu bakwiriye kubona ko ariyo nkomoko ya genocide ibi nawe murabyumvikana
genocide ntiyazanywe n'urupapuro rumwe birumvikana hagiye haba ibintu byagiye bikurikirana ni nko kunyerera bwa mbere wajya hepfo ukongera ukanyerera byagiye haza intambwe ku ntambwe ibindi bintu bibi byagiye ahubwo hagiye pari mu cyatsinze yimakaza ingengabitekerezo iyo ndabwoko cyane ikora n'ibikorwa bya jenoside hamwe na hamwe muri za 63 ukabona iryo shyaka yabanje kwica abantu hari ibyumbi 200,000 abantu ntibabyemera muri 32 bica abandi bashe b'ingenzi zateye hariya mu Birunga igenda yica ikora nabi nabi igenda bikurikirana kugira ngo jenoside cyari ikintu uravuga ngo guhera uwo munsi yagomba kuba byanze bikunze iyo tugireyo umuntu tuvuna ubigarura genda icyo ipapuro wakwicyarika ariko ntikigire ingufu ahubwo twabuze umuntu utuvuna muri ubwo butegetsi bwagiye utugarukira ngo ubwo butegetsi n'ibyo bipapuro byatwe bipfushe ubuswa abo bantu bo bagiye babura mu bayobozi ari icyo gihe babyanditse neza ahubwo akiriho ashabaruka bidakemutse ingoma akayibandikaho ibisubizo ibidubi bijyana inyuma imakaza ingoma y'irondabwoko biraba ku mugaragaro habyarimana aza kuza asubiza inyuma
nko gutsemba nk'imperuka akavuga ati muri genocide yabaye mu 1994 aya magambo yagiye agaruka amagambo Kayibanda yari yarakoresheje niyo bagosora yagarukanye niyo interahamwe zagarukanye akavuga ati niyo mpamvu abona yuko ariho hava inkomoko ya genocide
ibyo bavuga ko n'ukuri baje bazora dogitekezo n'ibyo byagiye bigaruka birakuba iyo inyega dogitekezo niyo yagiye ikura iragarukira kuba ibyarishanye ibyo byo nibyo.
Nyuma y'iki kiganiro twagiranye na Antoine Mugesera yaranyandikiye ambwira yuko yibeshye ku mupadiri witwa Andrea Kiss ko atari mubanditse iriya manifesto y'abahutu. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Ushize twarangije ikiganiro Jean-Marie Vianney Ndagijimana ari ufite ijambo reka rero ndimusubize yarimo gusobanura impamvu iriya manifesto y'abahutu yari ifite ishingiro
kubambura amasambu cyangwa kubashyira mu mirima yabo bakabahingira bakabasarurira ibyo ngibyo ntabwo wabwira umuhutu ngo wo kugira ngo utazane amahane mu gihugu ntukavuge kubabaye. None se tugarutse hafi FPR Inkotanyi yateye muri 90 yateye ivuga ko abatutsi barengana mu Rwanda bahawe akato muri politiki ni nka manifeste basikoze kandi koko barayikoze basohoye manifeste nabo ariko bongeraho imbunda kuki cyangwa ko intambara yabo yari ifite impamvu
bavugaga abatutsi cyangwa bavugaga abanyarwanda
na mayeri burya turakuze bihagije bo muri za diskuru za FPR bavuga ko abatutsi barenganye n'ubu kandi baracyabivuga ko baje kubahuza abatutsi ko banabakijije n'ibiki byose akibagirwa abandi bose bagiye bapfa gatabo cyangwa barenganye ntabwo bigeze bavuga bati Habyarimana muri 73 hari ibintu byabo byarabaye byageze no ku bandi batari abatutsi baje bavuga bati
hanyuma ibi Antoine Mugesera yavuze by'uko abahutu bari bafite 12% mu butegetsi kiriya gihe urabyemera
ubuhe butegetsi ngewe icyonzi nabonye muri za document za leta statistique za leta zasohokaga icyo gihe nuko mu bashefu bariya bari muri conseil mu nama nkuru y'igihugu harimo umuhutu umwe najyaga nibaza uwo muhutu wari we nza gusanga ari shefu wanjye wacu shefu Biniga ariko nawe wari warihutuye kubera ko nyine yari yarabaye shefu yaragiye imiryango yabo ishingirana n'abatutsi ariko Biniga yari umuhutu abatari babizi babimenye niwe wenyine nicyo gituma no mu myifatire n'ibyo yakoze byose yari umuntu wegereye Rwanda
ariko
ko yari azi ko abaturage bamwibonamo ko bashobora kumukenera kandi ntabwo yigeze biriya bavuga by'ibiboko n'ibiki ntabwo shefu Biniga yigeze ariko
benzinge se ko yatubwiye yuko ariya mu Ruhengeri na Gisenyi ariya materitwari yayoborwaga n'abahutu
abatutsi batarahafata ni nk'uko icyangugu wavuga ngo za busozo ubukunzi n'ahandi Kinyaga tuvuge Kinyaga ntabwo yayoborwaga n'abatutsi kera umwami yahohereje abashefu bakuru babyara be ba Rwagataraka bigeze mu 1920 yohereza afata ababirigi baramufasha bajya kwica abahinza bahariya muri zabu mu bukunzi nyine na busozo barabica noneho bohereza abatware baturutse Nduga babatutsi yawe n'amateka ya hafi ntabwo twese turakuze bihagije ngiye muri 59 n'ifite imyaka 8 ariko nagize amahirwe yo kuba nari mu muryango wakurikiraga ibyabaga twari dufite na radio numvaga na radio Bujumbura icyo gihe ni ukuvuga ko ibintu turabizi twasomye ibitabo natwe twakoze za recherche tujye tuvugisha ukuri ntabwo nahakana ko Repubulika ya mbere n'iya kabiri batoteje abatutsi hamwe na hamwe babima kujya mu mashuri cyangwa mu gisirikare cyangwa mu zindi nzego nk'uko babihaga abahutu baranabishe hamwe na hamwe icyangugu muri 1634 hapfuye abatutsi benshi bishwe n'abasirikare bari bahari bapfuye tubareba n'abantu twari duturanye bo ku gasozi cy'iwacu abo hakurya bapfuye ari benshi rwose bajya kwicira mu nyungu umuntu uzarenga rero ngo ni uko ari umuhutu ibyo ngibyo akabihakana kandi bizarabaye izuba rivu uwo nguwo ntabwo azaba ari umunyarwanda wuzuye azaba ari umuhutu umututsi nawe uzahakana ko FPR yishe abahutu aba ari igice abari umututsi abatari umunyarwanda wuzuye
ibi Antoine Mugesera yavuze yuko ari byo nyine ibyo ngibyo uvuze ariko gushyira mu bikorwa buhoro 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 niko yakoreshaga ijambo kunyerereza kunyereza bifite inkomoko ya biriya bintu byavuzwe muri manifeste y'abahutu ubona atari
byo erega manifeste y'abahutu nayo ni ifite inkomoko mbere yayo ntabwo u Rwanda amahane yarabaye hagati y'abatutsi n'abahutu ntabwo yazanywe na manifeste ni ikibazo cyariho ababirigi abafaransa wenda uriya musenyeri yari umufaransa ntabwo abafaransa batika kugwana icyo gihe tuvuge ababirigi umuntu yaturuka hirya hariya akaza hakubwira ati mwene nyoko ni mubi tugasangire nawe tugiye kugushyira mu ishuri uriya mwene nyoko we ntabwo mugomba kwigana ubaye indatwa indatwa bakavuga ngo mubaye indatwa ukemera ukodamarara ukaba shefu ukaba sushefu uwo mwagomba kujyana ku ishuri ukamukwita ikiboko ukakora ibyo ushatse hanyuma yahaguruka ukavuga ati warandenganyije ukavuga ngo ni wa muzungu waje kuduteranya nawe ufitemo uruhare wewe wemeye ko umuvantara aza kukumvisha ko umuvandimwe wawe ari mubi ko nta bwenge azi nawe ukabyemera akaguha umwanya akakugaburira ukarya wenyine mwene nyoko akajya kurira inyuma y'inzu ntabwo icyaha gifitwe n'uwo muzungu gusa na wa wundi washyizwe ku ibere noneho tugarutse no muri za repubulika izo bakunze kwita z'abahutu abahutu nabo bari bazirimo bakabona abatutsi barengana bicwa nabo bafite uruhare ntabwo nemera ngo na Kagame ko abahutu bose bagomba gusaba imbabazi kuko ntabwo ibyo ntabwo ari kimwe gukora icyaha cya jenoside cyangwa kugira responsabilite yo kuba waracecetse ntuvuganire uwo muhuje amaraso kutavuganira umuvandimwe wawe njye mbona ko ari icyaha gikomeye cyane ibyo rero ntabwo byatangiye muri 1957 twavuze ibya Musenyeri Classe ariko hari n'ibindi byinshi byanditswe hari iby'Abadage ubwabo nabo banditse bavuga nk'ibyo Classe yaje kwandika kandi na mbere y'abazungu ako karengane kari gahari wenda umuntu yavuga ko ako karengane banyirako ntibakabonaga ko barengana cyangwa barakabonaga ariko batazi ko hari benshi nk'abo bafite icyo bahuriyeho kuko burya nta communication zabagaho nta internet ntaki umuhutu wo muri Nyakabuye ntabwo yaraziranye n'umuhutu wo muri Cyabingo ariko abatware bo babaga bategeka icyo gihe babaga bavuye mu Nduga baziranye ari ababyara ari aba urumva bo bazi icyo bakora bazi ko ari gushyiraho ingoma yabo uriya mugabo Mugesera Benzinge n'abandi batutsi bakavuga atari ko turi abatutsi ariko tukaba dufite abavandimwe b'abahutu nipfo kiteka dushaka kubashyiraho icyaha abahutu nabo bavuga ngo bakubiswe ibiboko bagize bate okay byarabaye koko ariko se tuzahora muri ubwo tubyitirira abazungu ahubwo mwarese tukicara Mugesera akaza tugahura bizi barajandu basene tugahura tukaganira tukamwereka ko adafite ukuri nawe akatwereka aho tudafite ukuri noneho tukavuga tuti ahazaza nicyo gituma uvuga uwo ndi we wavuze gusa ibuka bose narengera bose ndagira ngo nibutse ko ndi n'umuvugizi w'inteko y'umwe amahoro n'ubwiyunge imaze imyaka ndi Butabenzinge ko muri iyo nteko twari dufite n'umujyanama mukuru wari umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Benzinge arabizi umwami Kigeli wa gatanu ntabwo yigeze avuga ngo abahutu ntibarenganye jamais yarabivugaga
ariko na Benzinge ntabwo yabivuze
inde ya Benzinge yavuze ko abazungu aribo babizanye ariko tugomba kwemera akababaro abahutu bagize tukemera n'akabatutsi bagize n'abatwa cyane cyane abatwa abatwa butwarana banedaga
reka turakiri
batwarana ibonaga umutwa abantu bajya gusangira cyangwa haba ubukwe bakambwira ngo naje kwicara inyuma y'urugo ibyo byose abanyarwanda bagomba kwicara bakiyunga atari ubutegetsi bibategetse wenda nabwo ukabigira mu ruhare ariko ibyo kuvuga ngo bariya ni babi ngo bariya nibo ba no byo tukabihagarika rwose ntabwo manifeste y'abahutu yo mu 57 ari yazanye genocide nabo
aha icyo nicyo kibazo nari ngiye kubaza cyakabiri rero reka mpere kuri wowe
yazanye genocide aha mugesera yabivuze mugesera yavuze ko ari amateka menshi yagiye ateratera ikibazo cya mugesera nuko nawe ahera kuri 57 na 59 akibazo ko na mbere u Rwanda rwari ndangirije aho murakoze
aha urakoze cyane Jean Marie Vianney ndagije imana reka nsubire kwa Benzinge Benzinge Boniface urumvise ukuntu yaba twagira mungu yaba ndetse na ndagije imana ntabwo bemeranya nawe kuri ibyo bintu by'amateka ibyo bintu muvuga yuko ari abazungu babikoze bobo baravuga yuko ni ibintu byahereye na mbere y'abazungu urabivuga iki Benzinge
ntabwo mpakana amafuti yagiye aba unyumve neza yenda vuga aho ibintu byakomotse kandi cyo mwabajije n'uguhera kuri mugesera bizagiye biba ibyo nabasobanuriye ku mwami mutana nababwiye uko yagerageje simpakana yuko mu batutsi nta bakoze amafuti ariho pe ari nabo twarwanije ubwacu najye ubwanjye narwanyaga urumva amafuti yabaye impande zose ariko mostly ibyagiye biva ku mategeko yewe icyo navugiye ku Babiligi cyane cyane ni babandi basa n'abakozi hagati mu ndozi nk'uko nababwiye biriya byo guca abahutu muri biriya bihugu by'inkiga iteritwari ya Ruhengeri na teritwari ya Gisenyi nk'uko nakubwiye mfite liste y'amazina y'abatware batwaraga n'igihe baviriyeho bakabaramura sekara abatutsi bikozwe n'Ababiligi nongeye kubasobanurira uko umwami Mutara yarubirwanije ashaka gushyiraho abatware b'abahutu akarwanywa n'Ababiligi kubwira n'amazina yabo yagiye agerageza kubwe kandi noneho aho babigiriye ikirego ku mwami Bodoin ubwe akaza agakoresha inama iyo nama nababwiye igihe yabereye muzakora nketi cyangwa se muzabaze yuko iyo nama itabaye kandi ko bitabayeho
ariko nk'ibi ngibi se ibi bavuga yuko abatutsi bari bikubiye ubutegetsi ko aricyo cyatumye bandika manifesto y'abahutu watubwira nko kuri izo territoire 10 yoro watubwiye kare abahutu bari barimo bangana gute kuko nayo watubwiye ko ari sous-chef icyo gihe
yes aba sous-chef bari benshi koko urumva basa n'ababwikubiye kandi nicyo cyatumye aho baje nicyo kiba Mutara yabanje kubigerageza kugira ngo ashyiremo abahutu nakubwiye uko bamwangiye daba yagerageje gushyira ubwe noneho igihe dusabiye kugira ngo tudemisiyone twemere noneho rubanda rw'itorere turabikora ngira ngo iriyo niyo satisfaction abantu bari bakuriye kugira niba Ababiligi batarabikoze Mutara wakabikora kandi iyo nama ntibayikurikire iryo kosa namwe mwabwira nyaryo wariwe
ariko niba wumvise neza ibyo twagira mungu yavuze ko mwebwe murimo murabizana hanga muri 58 ariko byari byarabaye na mbere yaho
nyine nkuko uwambere wababujije wabyumvise yuko ari Musenyeri Castro yagiraga ati abahutu ni ibicucu urumva hari ibyagiye bikorwa n'abazungu yewe nicyo nagiye mvuga habwe byinshi bikomoka ku banyarwanda ubwabo ahubwo byagiye bikomoka ku bazungu nk'ishuri ry'i Nyanza abanyeshuri bashyiragamo bagiraga indobanure zabo ishuri ry'ibutare nizemo ryari ry'Ababiligi nibo baritegekaga
nk'iyi inama nkuru y'igihugu atubwiye ko harimo umuhutu umwe gusa ibi si byo ntibibigaragaza
abo babaje gutora nyine bakurikiza porogaramu z'Ababiligi ariko umwami ntabwo ari we washyiragaho abajyanama mu nama nkuru y'igihugu bawutoraga baturutse mu materitwari bakurikije porogaramu y'Ababiligi niko bashyiragaho abatutsi kuko barebaga bakora muri administration zabo urumva akaba aribo batora ndabyemere yuko bakoraga muri administration y'Ababiligi abenshi bari abatutsi kuko nibo bari barahawe favere itanzwe nande itanzwe n'Ababiligi icyo mvuga ni uko izo favere zose zakorwaga n'Ababiligi ntabwo ari abanyarwanda nawe ubundi kuvuga amakosa yabaye yari impande zose no mu batutsi harimo abagiye bakora amakosa ndetse twagiraga intambara nabo atro n'ubwacu
wazitubwiraho nk'izo ntambara mwagiranye uti byagenze gutya na gutya
bawo mu batware harimo nyine abatware bakuze bakoresha imico ya kera harimo n'abatware batoya bo batoya nange nari ndimo twashakaga kugira ngo ibintu bihinduke bo nicyo cyatumye twemere Mutara bidusabye twebwe abatoya nitwe twapusaga cyane kugira ngo koko dusese kuko twari tuzi kuko kubera ko turiho dukorana n'abantu neza tibazanga kudutora abakuze byarumvikanaga yuko abategetse nabi batazabatora mutariki yari yarababwiye yagize ati nuwo batazatora nzamuha sa passion
iyo urimo uravuga ngo intambara twarwanaga zari intambara z'amagambo zo guhindura ubuyobozi cyangwa zari intambara zo kurwana ku buryo mwarasanaga mukicana
oya zari intambara z'amagambo nabwo byari zo kurasana uko abantu badiskita uburyo bwo gutegeka mu nama twagiraga za teritwari cyangwa se mu nama zo muri shefe
hanyuma ko wumvishe biri Antoine Mugesera yavuze kuri iri yabise ngo mise au point nuko uvuga ngo yari yabaye ukwezi kumwe mbere yuko iri manifeste y'abahutu iba ibyo warubizi
ibyo nari mbizi
wabitubwiraho
uko manifeste bayisohoye bitewe n'iri ababirigika baratanguranwaga kuko bari zari bimaze kubarenga basanga batagifite control ku nama nkuru y'igihugu inama nkuru y'igihugu yari ifite uburenganzira bwo kuvuga ikitekerezo bitari ku mategeko y'ababirigi noneho itangira kunenga ubutegetsi bw'ababirigi bavuga ibikwiye guhinduka n'iki noneho ababirigi kubera amakonta bati harimo abatutsi benshi reka tuvuge noneho ko ari abahutu babyanze ababirigi n'ibiyerekano bwabo ngo nibo banabyanze kuko nibo bavugwaga icyo gihe urumva abahutu babyangaga ntabwo aribo bari bavuzwe abo mu nama nkuru bavugaga ubutegetsi bw'ababirigi amakosa bwagiye bugira bati noneho kugira ngo tubitunganye noneho bakavuga uburyo bakwiye gukoresha ababirigi rero babyumva bati oke kugira ngo noneho dutwifikesheje bariya batutsi reka noneho tubwire abahutu abaribo barekarama bavuge bati baraturyamiye nibyo bakoreshaga ni nko gusekuranya abantu si ibyo abahutu bivugiraga ubwabo ababirigi nibo bavugaga ariko bakasa n'abavugira mu bahutu noneho abahutu bagenda bavuga bati twararyamiwe kandi nibo banze kubashyiraho
hanyuma byagenze gute kugira ngo bigeze aho mutangira kurwana habemo n'intambara no kwicana abahutu bigaranzura abatutsi byagenze bite
reka byose nanone byakozwe n'ababirigi kuko nibyo bamaze kugira izo za manifeste nibyo bapadiri de jemepe ni plabahaga kayibanda urumva nibyo byo kugira ngo batangire kwica abahutu n'abatutsi ni plabahaga bakoze bati noneho nimutangire mujye mu batutsi kandi icyo babazizaga ni imirimo yabaga itegetswe n'ababirigi abasushefu n'abashefu ibyo bakoreshaga ni amategeko y'ababirigi babaga n'imirimo babahaye bati nimuyikore kandi noneho bakavuga ngo abatutsi nibo bahasha abahutu ngo barabakoresha ku gahato none se babakoreshaga ibyo ababirigi batababwiye
none ku bwawe bwana Benzinge urabona iriya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 yaba yaratangiye ryari
ndabivuga nk'uko Mugesera yabivuze ni ibintu byatangiye petit a petit
buhoro buhoro
ni nko gukiritiva urwangano hagati y'umuhutu n'umututsi
gucururwa
ni ibintu by'agahato kandi natwe hari n'ibyo bazanaga tukabyanga tukabibwira abazungu tuti ibi ngibi ntibikwiriye kuba mu bantu kandi ababirigi aribo babizanye ni nawo Mutara yavanyeho pariza ntabwo urugero nko kuvanaho guharura imihanda ku gahato noneho kugira ngo abaturage nibagira n'ibyo babakoresha mu mirimo ariko bahembwe ibyo bintu byose bakoreshaga by'uburetwa byose Mutara niwe wagiye abizana
n'ikiboko
urumva ko yashakaga ikintu yarengeraga abaturage n'akarengane kaba kareba ariko ababirigi babanzaga bakazana amategeko babidushyiramo abasushefu oke utabikoze bakakunyaga imwuka bikora ari uko ugomba kwigura ariko ubundi tukabibabwira bikajya ntuza mu nama intambara y'amagambo
none kubera iki babashyiragamo guhohotera bene wanyu mukabyemera mukabikora ni ukubera iki mwabikoraga
bamwe barabyemeraga abandi ntibabyemere kandi n'abazungu tukabidishikita twebwe cyane cyane abatoya twaritsuye tudishikita n'abazungu bazana n'ikibazo ukabasobanura ukuntu kidashoboka ariko nk'ibyo byo guharura imihanda kera ukabyarimo agahato nicyo gituma Mutara yabiciye kandi noneho abyumvikanamo na leta ati abantu ntibakwiriye gukorera ubusa ari ukurengera abaturage ibyo si ukuvuga ngo byakorwaga n'abazungu ahubwo yarwanyaga amategeko abazungu bazanye nizo mubwira yuko pari gera mu ruhande runini igice kinini gye gifata ku hafi byose ndetse sino kuvuga igice kinini ngifata ku babirigi bakoraga ibintu byo guteranya.
Reka dusubire kwa Faustin Twagiramungu. Faustin Twagiramungu, nawe nkubaze iki kibazo, ndasa n'uganisha no ku musozo, wowe ubona genocide yabaye mu Rwanda muri 1994 yaratangiye ryari?
Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane, kubera ko abantu benshi bakunze kubeshya amahanga bakabeshya n'urubyiruko, nacyo kibabaje. Twebwe twumva ko urubyiruko twagombye kugira ari urubyiruko nyarwanda, ariko ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi nge biramubyanze kundambira, birandambiye cyane. Sinzi uko tuzubaka igihugu abantu bose bibwira ngo ni abahutu ni banyamwinshi, abatutsi ni indobanure, nizo twategekaga niko bigomba gukomeza, niba bidakomeje gutyo turabarimbura. Ibi bintu ni ibintu bikomeye, ibi ni ukubivamo. N'ibi biganiro mwazanye, bamwe batangira kubeshya bazana ibintu bya kera, amateka yo mu Rwanda, nta n'uvuga ibyo ku rucunshu, ukuntu abantu barimburanye bakica umwami, abangaba bishe umwami ubungubu, ni bintu baba bari ku butegetsi ubu. Iyi violence yo mu Rwanda ntabwo yazanywe na manifeste y'abahutu, ni ibintu byabayeho bibakarande ku mwaka w'1896. Ibyo tuzi, ibya Ruganzu nabivuze, numva nta n'uvuga uko byagenze. Ibyo bintu by'ubwicanyi ni ukubireka, nta butegetsi bugomba gushingira ku bwicanyi. Reka rero nundi kuri iki gice 1996, muri 1959 nanjye ntabwo nari umwana wo guta umutima nk'uko babyita. Ibyo bintu uko byatangiye turabizi, byatangiye kubera ayo mashyaka atarashakaga ko abatutsi bakomeza gutegeka. Umwami Kigeli ahagiriyeho ntabwo yahakana ko atashyizeho ingabo z'umwami zo guhashya abo bantu bafite amashyaka adashaka ubutegetsi bwa cyami. Muri izo ngabo Benzin yari azirimo, ntiyahakana. Ubwo impapuro zimuhana ndazifite hano iwanjye.
Impapuro zimuhana?
Pardon, si, uzavuga ko hano ntiyafashwe. Abo ngabo bamufashe agiye kwa uriya utuma abahutu bagiye gukora ibara. Ibintu rero hari ibintu bimwe mutazi, kubera wenda ko muri batujyewe, ndavuga ibyo nzi, ndavuga ibyo nabonye. Ku ishuri bati Kanyaruka yapfuye, abatutsi bamusanze i Burundi bamutsindayo. Ibyo ntibyabaye. Sindibona bamwishe, ntabwo ntabwo yishwe n'abatutsi. Urumva? Umugabo witwa ngo nibagiye umugabo batsinze hariya hafi y'ikiliziya yo kucyanika, bamwitaga Polipoli Mukwiye, bati yapfuye. Ubu se icyugu baragiye ku irembo hafi yo kwa Rudahigwa, baramwica. Intambara itangira ityo, bamubonye umutwe ngo barabahushije, abanyendiza nibo batangiye batwika amazu. Ibyo ni uko byatangiye. Ariko nta genocide numva abantu bateguye ngo bihiririye ngo tuzice ngo abatutsi. Ku buryo bw'abatutsi b'abakonservateri rero, bumvaga ko abahutu batagomba kubyutsa umutwe na rimwe. Ntibatinyuke no kuba bakwitabara cyangwa se ngo batabare bene wabo bashaka ko ibintu bihinduka. Nta muntu w'umurunare cyangwa se abahutu b'abakonservateri bigeze bashaka ko abahutu bategeka. Ibyo bya Rudahigwa akomeza kuvuga nayo yashakaga gushyiraho nk'ibisonga n'abantu b'abasushefu ahari bakeya, kuko hari imibare ndayifite. Ubutegetsi bw'abahutu bwari 12% ku bantu bangahe 88%. Urumva? Ntabwo rero ubu butegetsi bwagombaga kuvaho, nta butegetsi bw'abantu batageze kuri 20%. Abo bantu bari bageze ku 14.8%. Bakiharira ubutegetsi bwose ngo niko babiryo bishaka, babiryo bishaka igihugu. Ni ibintu biri mu mateka yacu, uko abatutsi bafashe ubutegetsi turabizi, abo bishe turabazi, ingoma bahirise turazizi, abatutsi bishe abahutu bari ku butegetsi turabazi. Ngira ngo Jean Marie Ndagijimana amaze kubibabwira, ni mumenye amateka y'igihugu cyanyu, ntabwo amateka y'u Rwanda atangirira mu 1959. Reka nagirize kuri iki, nabonye muri Suede umuntu ajya kuri televiziyo, sinzi niba yarambaza ziri cyakokini cyangwa muri repubulika Scandinave, ngo abahutu bishe abatutsi 250,000 muri 1959. Abwira umujonaliste bamwe bagira imisatsi imanutse cyane b'umukobwa n'amaso asa n'ubururu, uwo muntu yandika ibyo ngibyo niko byandika. Ugasanga abahutu ubu ngubu twabaye abicanyi, ugira ahantu yego muri abajenosideri, abana murabigisha hari ingengabitekerezo ya jenoside, abantu bakivuga n'ijambo abahutu mbega mbega abantu, nimuze twicare kuko jamara bivuga ducoce amagambo tubane kinyarwanda.
Nari nkubajije igihe iyo muri 1994 igihe yatangiriye.
Ni 1994 ubwo ngubwo nibeshe nagi natangiriye, ukumbabarira
nta kibazo.
Donc iyo 1994 abayiteguye nibo baba ari inkuru jiwe na kuna kumia kupigira nguru dafu kujula vuni ukora limu politiki abo bavutu lava extremiste nguko bavuga na abo bahigaga batutsi bahigaga abantu barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana iyo biza kuri ibyo ntabwo amashaka ya PR yari kubaho cyangwa se ngo amashaka PSD na MD bikomeze bikora barayibasiye rero bica abantu uko babiteguye ntabwo ari ibintu bateguye birebire ngira ngo babiteguye ruko indege ya Habyarimana hari maze kuko yari ko mbibona uwishe Habyarimana niwe wateguye genocide abahutu bishe abantu batemeraga Habyarimana bamwe bafite ingambanyi abandi bavuga ko twashaka ko abatutsi binjira mu gihugu bagafata ubutegetsi abo bantu barapfuye ntabwo bizarangira duterana amagambo ngo nika ngo abatutsi ngo nibo bapfuye bonyine ngo ni genocide tutsi tutsi ni genocide Rwande abandi ngo nongo ngo birivangavanga
hanyuma twagira mu ngu nkubaza aka kabazo ka nyuma mu ijambo Jean Damascene Bizimana yavuze ryari rirerire nagerageje kubaha gusa iminota 8 ariko hari ibindi yavuze yatanze ingero avuga ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 muri 59 agaragaza ijambo ryitwa gutsemba aho ryavuye avuga ko iri ryari ryanditswe muri ikinyamakuru bita Jambere cya Parmehutu avuga nimero yacyo ya 3 avuga ijambo gutsemba niho ryaturutse bwa mbere ngo nibwo barivuze arongera aravuga yuko amagambo Kayibanda Gregory yavuze muri 64 ariyo bagosora yasubiyemo muri 93 agaragaza ikintu bita imperuka ibi ngibi n'ibyo yabifitanye isano na biriya Damascene yari yavuze byuko intangiriro y'aya magambo yakoreshejwe muri genocide yo muri 94 ashobora kuba koko yaravuye hariya muri kiriya gihe cya manifesto y'abahutu
ibyo ngibyo ntabwo nabihagararaho kuko ijambo gutsemba nyirango ryabayeho kuva ikinyarwanda cyabaho sinumva niba Kayibanda bumva ngo yumvikanaga n'abapadiri yarabwiye abapadiri ko agiye gutsembatsemba njyewe umuntu nemera hano hari ibyanditswe na Musenyeri Bigira Umwami ibyo bintu bya manifesto baranabyemera baranengamo utuntu duto ariko si kimwe n'ibyo babenzinge bavuga n'abandi undi ni Musenyeri Gahamanyi we yanditse n'ibaruwa nuko iyo baruwa ntayifite hano yemera ko abahutu barenganye ko bagomba kurenganurwa abandi ni abaradiri biri hano mu gitabo cyitwa Rwanda Politika igitabo cyanditswe muri 60 ibyo byose birimo bagira umwami ibyo yavuze byo bagahamanyi bavuze byo uriya mupadiri wavuzwe na ambasaderi Vianney Ndagijimana ibyo bintu byose birimo nta kritike mbona bakora ya manifesto yo kuvuga ko bari bahagurukiye kwica abatutsi ngaba rero ngira ngo ibi ngibyo mbajije sinashobora kubisubiza ntabwo numva ko Kayibanda yari ashinzwe ishyaka rya Parmehutu kugira ngo yandike ngo bamare abatutsi ngo babatsembe iyo sinabyemeze kireka mbyone cyangwa se ubungubu yabisa niko ashaka ijambo gutsemba ntabwo ryaremwe n'abo ba Parmehutu nibyo ngibyo navuga rwose muzabyandike kuri cyangwa mu birebyo
reka iki kibazo nkibaze kandi na Jean Marie Vianney Ndagijimana ibi Jean Damascene Bizimana avuga by'uko aya magambo yakoreshejwe muri 93 aganisha muri genocide yaturutse kera mu magambo Kayibanda Gregory yagendaga yandika ananavuga
njyewe ntabwo mbyemera kuko niba byariho biba byaramenyekanye bigatoka bikandikwa bagatanga na kopi icyo kinyamakuru Damascene njyewe maze kumenya hari ibintu byinshi ahimba rwose kugira ngo ahitishe imvugo afite ntabwo nemera ko ibyo bintu byaba byaravuzwe muri 59 ababirigi bari mu Rwanda Kayibanda ngo ntibabimufatire ngo bamuhane kuvuga ngo dutsemba abatutsi ikindi rero muri Parmehutu harimo abatutsi benshi mujye mubimenya njyewe ku gasozi nkomokaho ka Gihango responsable wa Parmehutu yari umututsi muri komine yacu mu rugumetre wa mbere muri bari yabagiyeho ba mbere yari muri Parmehutu umututsi witwaga Mushagasha yumva n'ahandi henshi mu Rwanda kimba n'ukuntu abo batutsi bajya gushyigikira umuntu uvuga ngo tugiye kubatsemba ibyo ntabwo bibaho nakoze rushereshe kuri iriya periode cyane nasomye ibitabo byose nagiye muri za muse ahantu bashinguye inyandiko z'icyo gihe nta hantu nzi Kayibanda yaba yarabivuze kandi hano ubwo yashobora kubivuga kuko ntabwo yari ideolojiye ibyabaye nyuma hari n'ibyabaga byamucitse ntabwo ibyabaye cyangwa ntabwo ari Kayibanda abategetse kujya kwica abatutsi bacyo amaze kwimenya ahubwo yaranarakaye abari baharara bahana nuko wenda batahanwe bihagije ngarutse rero ku byo twaganiriyeho byinshi nagira ngo nsabe mukuru wanje Benzige ko agomba guhindura imvugo biraje kuvuga ngo abahutu ngo ntacyo bashoboraga kwandika ngo atari ababiligi babibakoreye abyibagirwe kuko ari ibeshyo bisa n'ibigana kuri bya bindi bya Musenyeri Classe byo cyangwa ko abahutu bari bicucu ko batari bashoboye kwivugira ko batari bashoboye gukora manifeste ngo bayisinye
ariko ntabwo ari Benzinge wenyine ubivuga na Bizimana yabivuze
ntabwo ari wenyine hari n'abandi benshi bayivuga ariko turabimenyereye ntabwo ari byo ntabwo ari byo iriya manifeste yandikwe na bariya bagabo wende icyo bashobora kuba barakoze kuko ntari mbari na Benzinge ntiyarahari bashobora kuba baragiye bakareba umuzungu w'inshuti yabo Padiri de Jemepe wenda akayibona akamubwira ati nshishizamo amaso nanjye yo nandika ibitabo byanjye burya mbere y'uko gisohoka mbaza kugira abantu nka babiri batatu bakankosorera kuko nta wikosora ariko navuga ko de Jemepe atarushaga munyangaje igifaransa n'akayibana ntabwo yakimurushaga ntabwo yarushaga akayibanda kwandika igifaransa ntabwo yamurushaga kumenya kababare k'abaturage b'abahutu ni ibintu by'amagambo byo kugira ngo byose babiherereze ku babiri twemere ko banditse ibyo bavanye ku mutima kandi bashyigikiwe n'abatutsi batari bake nababwiye article ya Padiri Stanislas ati gushaja n'abandi bavuga bati ibyo banditse ni ukuri gushaja we yaranavuze ati nibidatungana ati hazaba intambara ikomeye muri iki gihugu yarabyanditse rwose muri article mu kwezi kwa 12/59 none se gushaja twavuga ko ari nde wemwe nawe yandikiwe n'abazungu ibyo Musenyeri Bigira Umwami yanditse ko atarushaga munyangaju cyangwa kayibanda igifaransa yabyandikiwe nande ninde wandikiye barwa Musenyeri Gahamanyi baba twari bavuze ngo hutu si abavandimwe babo ninde wabandikiye barushaga ubwenge se bakayibanda na ba munyangaju twirinde ikintu cyo gusa n'abasuzugura abo mu bundi bwoko ko ntacyo bashobora kwikorera twemere ko ibyo bakoze niba harimo n'abakosa ariko ni responsabilite yabo ntitukabikire kwa zungu twemere ko ibyabaye imbere ya 59 igihe hariho umwami n'ubwo abazungu bari bahari akababaro abahutu bagize n'abatutsi bari ku butegetsi simvuze abatutsi bari abo hasi nabo bafitemo responsabilite kuko babyemeye bakabikiriramo bagahaka bagatunganirwa mu gihe abahutu bahonyuka babareba iruhande rwabo ariko ntibakavuge ngo n'abazungu bakoze biriya nitwebwe nitwabishyira abazungu nitwe tudafite ubupfura buhagije nitwe tutemera icyaha twakoze nitwe uragenda ukica abantu 200 ukavuga ngo byari ngombwa oya ibyo tugomba kubihindura murakoze
reka rero nk'uko natangiranye nawe Boniface Benzinge ari we ndangizanya nawe nkubaza kino kibazo cya nyuma Faustin Twagiramungu yavuze yuko afite impapuro zo kuguhana wari wakoze ibihe byaha
narafunzwe icyakora mu gihe cy'ababirigi kuko muri Zevenama muri 59 hari intambara yabaye mu aho natwaraga imuyunzwe dongo babishyira ku izina ryanjye abari cyo cyatumye bafata igisobanuro n'ibirebire ngira ngo mwifuza kumenya iyo ntambara uko yabaye nayo basobanura
wabihina
mu magambo make yabaye intambara kuko uzi ko intambara yaturutse mu Marangara bihereye kwa Kayibanda nk'uko nababwiye harimo bimwe bitavugwa bitigeze bivugwa mu mateka y'u Rwanda uwo muntu wa mbere wapfuye hari umusushefu witwa Ruhinguka watwaraga imbari mu nyarurembo ya shefu wa Guma niwe Kayibanda yicishije niyo meritre ya mbere
niwe
muntu wa mbere wapfuye mu Rwanda
ubwo uhari ryari
bate mama kawo intambara itangira muri 59 nibwo byagiye kundiza n'umwaka umwe niwe byagiye bikurikirana nubwo bavuga ibintu bitagiye bikorwa ngo mbabwire yuko abarigere babikoze kandi igihe ubwanjye nahuye na agronome wari uri muri icyo gice witwaga Monsieur de Surai aje muri investigation nyine bareba uko intambara ya progressingaga kuko ubwo bari icyo nababwiraga intambara yari itangiriye mu Marangara noneho biza bikura bigana mu Kabagari abahazi byagenda muzumva do nko kuva ikabwayi biza bigana kuri Kanyarira noneho biza bigana imuyuzwe aho natwaraga nicyo cyatumye tuba involved muri iyo ntambara kuko twaratewe turarwana ni koko aho twarwanaga hagombaga kugira abapfa babanje kwica umugabo w'umusaza w'umututsi ukukinira uwo ngo wari wanamwishe turanamufata yagiye Nyanza yaranafunzwe nyuma aho yagereye witwa Gatabazi yarasanzwe ari umuntu ubundi nari nzi yuko ari muri prison yari umuntu criminel uwo mubyaha baramufungiye yuko yaje kubomora biro ya sheferi hanyuma bagira anyete basanga ari we baramujyana noneho rero mu gihe cya izivenoma nyine ubwo muri 59 n'umwe mu baje batera kukinihira nyine wari uduteye twirwanaho turamufata ubwo hari abazungu bagiye patrouille nyine wari agronome Surai na veterinaire Dof abo twari tuziranye bombi bari baje baturutse muri iyo rejiyo y'Imuyunzwe icyakora uko twabikurikiye turabimenya nibo bari baje mu nama y'abantu ba Kayibanda hari umupadiri wari uri Imuyunzwe witwaga Damian Nyirinkindi akaba ari we wari propagandiste ufite za ordre ngo ziva kwa Perode nuko ntituvuge rero irumwe no mu ruhande rwanjye natwe tukaba tube abantu twiteguye intambara izaturuka mu marangara ije nyine baraza bicwa mu saza w'umututsi intambara itangira ityo
uwo ruhinguka
randome noneho babandi biciwe noneho nabo bateri mu yuru uwo munsi njya kuri teritwari Nyanza usanga izi kamina niho zari ziri niho bari bahageze logiste yaje noneho mbaza administrateur de Jambrin wari uhari ni ndabigira nde ko narije gutabaza ngo umuntu abari wanjye ko hari intambara ati reba natwe hano muri Inyanza turi mu ntambara asigaye nawe genda wirwaneho muruntabara abantu nabo babandi biciwe bati natwe tugomba kujya kwivanza
kwihorera
abo batera mu abo
ubwo hagataho ngaho mwarwanaga nabandi ni bande bari babateye
n'abahutu abaparmoto nyine abo groupe ya Kayibanda
mm-hmm.
kuko ni bari baratangiriye mu marangara batema intoki batema n'amakawu
nk'ubu
biza bigana muri sous-cheferie yanjye bageze iwanjye nyine niho twarwanye ariko bari bateza mwaka ari imbere na za Gishwero aho ngaho ingo z'abatutsi barazitwikaga bagatema n'amakawa bagatema n'intoki zabo barahunze bamwe bari mu ruhande rwacu noneho bageze iwacu twebwe dubasanga twariteguye turarwana koko ndetse hari abakiga bavuye mu Nyantango nabo baje bahuruye noneho Imuyunzwe rero nabwo niho intambara yawe itangiye hapfa abantu ngo nicyo nafungiwe ubwo nari sous-chef waho ngo nagiye bakavuga ngo nijye wateje intambara
ubwo wafunzwe
imyaka ibiri mu Ruhengeri ngo kuko nari mu bayinari nanjye dongo nafungiwe hamwe na Barukeba na Bagashugi na Bambanda dongo namaze mu myaka ibiri nafungiwe na Amnesty International mpita mpunga nigira kuri Goma
wowe rero abangaba bakurega wishe urabavuga iki warabishe cyangwa nabo wari uyoboye babishe
nabo nari inyoboye yewe nta muntu nishe
urakoze cyane Boniface Benzinge ndagushimiye kandi na Faustin Twagiramungu mwari kumwe muri kino kiganiro hamwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana munyemerere nshimire kandi na Tom hamwe na Chris bamfashije mu buhinga bw'ibyuma bari kumwe na Mark Niyonkuru nshimire kandi na Ali Yusuf Mugenzi bamfashije gutegura kino kiganiro mbashimire mwese mwagiteza amatwi mwari kumwe na Ferenga Kwaya nakagaruka